thousand lifetimes. Baby, baby, me now in a hundred ways. Baby, baby, me now in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now in a hundred ways. Yeah, oh la la la. Mwenzenu lako achizi, babo tunayo peana. Tunayo peana. Ah, salala, kumbe mapenzi na hivi. Oh, wala naona, na mpendelea sana. Kisiki ya joto, na muokesha, na mlaza mapajani, na mpipia vizuri. Namrudisha utoto, nyonyesha na mnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli, kwa wafezi moto.
Fire, 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 hey. Fire, 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 hey.
Sifa nimevizidisha, mizungu yote asoijua nimemfundisha. Asubuhi sangara tope, jioni samaki papa namlisha. Shombo zenu nyote mimi ndo ndimu nimezikatisha. Kidege wafikishe salamu, vigwegwe vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana, oops, mashariki mpaka kusi, mkakutana na wazushi waloniumiza. Mola kanitunuku papushi, mwanafundi binox, penzi kaikabano kifurushi, na tutomaliza. Oh, nisijishawe kwa nini, wakati ndo kashakuwa wangu. Tazimaliza yasini, mie kupendwa ndo jani yangu. Na kisiki ya joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpipia vizuri, na mrudisha utoto, nyonyonyo na mnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, wangu hana kauli, kwa mapenzi moto. Kadimaliza mchezo,
amenipa jo, jo, jo,
jo, jo, kalipeberu,
amenipa.